This is K-Unit Entertainment. DJ Kelton.
Maintain. Ivo Ivo. Ah, we. Ivo Ivo.
DJ Kelton.
Napenda haga jelly. A jelly jelly. Asiko na dimpo.
Kukuji ya kana. Hapa na kuza kudim. Leta, leta.
Rangwa. Wada na masti madi rangwa. Gude zimeshika na sikemi ni mabema.
Abandon to the world.
Kelton.
Abandon to the world.
K-Unit Entertainment, DJ Kelton.
Yeah, yeah, yeah.
Big beats, big beats.
When you get this down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up, sim sima. Uka te kiss to me bima. Kisikia Kim Jong Koto na juan kuririma. Female Benzema, goddamn na go ina. The production tunaifanya backseat ya kaldina. Bad girl didi, bad girl kariri. Nipate ex Tuesday nikiwa wambortiris. Rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tote tunawashombor.
Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man, me a look where you there. Me cause problems everywhere me a got step.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up.
Nige ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin baka lale angoka nayo tuende down each down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na kamesa. Only fan mindo recording giza videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikama tupotezi ida ati. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikama tupotezi ida.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer.
Anpenda penda kuzilik, anpenda tics, anpenda tigers, anpenda hizo hip six, sexy kiwa bam bam. Anpenda he, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda he, anpenda that, slow but yende chop chop.
Ay, ay, kudade, ay, ina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala, ay. Kudade, ay, ina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Cheki, cheki, mina we, ah, tunadu the math, eh. Surrender, take over, jo, angusha mabitha, eh. Baby, si ubendova, kwanza venye inafa, si atina chocha, mina penda hiki.
Kelton.
Digida, digida, pale tu kwenye machuom, mina sikia, sikia, ni kama ni komandom. Sai ni kozon, mamizinga ni za chrome, manzi unanibamba mahari, nitachukua loan. Na kulamba tu pahali, pale sehemu flani, yani, na utamwaga misi jui, Johnny majigani. Nikimaliza, utasema Johnny nani daddy. Hari Krez, ule boyo machine nani.
Anpenda, anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six, sexy kiwa bam bam. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda.
Sanapenda kuzi enda 10 over 10 in mijikenda. Mzabibundo agenda figani nane sutapenda. Chora saba, she's a bender. Sita, sita, sita enda. Na kupenda, nita kupenda. Maraka tano utani nitenda. For you lia chama vela. For you lia chapa mela. For you lia chama kwela. Uskini kumboka itaya hela. Ay, vitu ni tatu. Ay, fuskize msela. Kuna ndovu, kuna matope. Zikipatana ni natela.
Anpenda, penda kuzilika. Anpenda chicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hip six. Sexy kiwa bam bam. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
DJ Kelton.
Niko hapa kaloleni tukomboka. Kamejibeba independent na nafoka. Na fikia twende wapi mindio teresta na donga. Don dada, wada na wadada. Awezi ni compare na ma MC mafala. Kila flow na city vitu deadly na sibala. Kitokia na kapeng wana shanga haga ajab.
Twende basi wapi, duku ni mekladi. Sana kona nani, hizo nza runwasi. Basi nipenda fasi, mkona hospa wa farasi. Unataka twende wapi, haya anzisha safari.
Anpenda, penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hip, six, sexy, kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that, yeah. Slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap.
Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Sikose nguvu baby girl mi ukula njugu. Bad to the bone lazima ni kunye supu. Shake that thing hadi upigwe marufuku. Kaende kaende kifo cha mende. Unaninyonya kama maembe na tembe. Game bubu vitu zetu usiseme. Wacha wapaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulimi. Zako zikipana. Mahoni na
nituko area. Chiki vile dobe mitubeba. Tingisha kicho towa ngeba. Ule dele mako handa sane beba. Zitoki mkono na mabega. Tete meka kau na malaria. Shingo kando kome ngevya. Chikone ni kau na bakteria. Alafu pofu. Ina kubalika. Ina kubalika. Ina kubalika. Ina kubalika. Ina kubalika. Ina kubalika.
Riding me five star. Nani ya five star. Hotel kwetu ni Gaza. Naroga ka vibes katel ni kona answer. Ugonda swali na zatel bombastic side. Bombastic side. Chavuka boda na piga maitopia. Kani 420 tupate tukichoma. Pigi ya pedi ya kuje na keroma. Hizi mamoshis na tipu mpaka homa. Mademu wana paka hina na ma foundation. Wana sema right now to my location. Wana jiwa sindo huanga na formation. Mpesa confirmation leo celebration. Mahoni
na nituko area. Chiki vile dobe mitubeba. Tingisha kicho towa ngeba. Ule dee mako handa sane beba.
Atina piga ma sweep, nikigali creep. Nono nani beep, na try kuni reach. Sit na piga ma sweep, tukigali creep. Trench coat na chao, dunda kudonjo. Na trench coat na chao, kimboke ilike ma glucose. Juice cola kwa grao, tiki tiki taka. Troopers mabao, yeah, aye. dogo, 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 bila chapre, dogo, dogo, styling deadly, ni koko loco, mkono mbele, kino yende sako, styling deadly, ni koko loco, mkono mbele, kino yende sako, ayo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, konza chuma stingoni, deadly, 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 deadly.
Shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flash, ya jali chesa, ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho, ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flash, ya jali chesa, ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho, ana shika glasi, weka barafu, luku wana piga ndula ndio huwa chafu, ah, demni peng, kitu poa alafu, bunda kilo kumi jegi topa menda susa. Okay, approach, proceed, na caution, toxic, hii ni poison, ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dance, kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sandes yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem, ni mauru, udem. Ana, shika tambla, ana, weka vodo, ana, piga two flash, ya jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo, ana, penda kuzi toka zake zikimsho. Ana, shika tambla, ana, weka vodo, ana, piga two flash, ya jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo, ana, penda kuzi toka zake zikimsho. Ana, oh no, azija shika we shidako, oh no, ulikuliwa manzi yako, oh no, bros ujipanguze jasho, oh no, weni kibanda kwa hisoko. Ukini acha mina suka budako, kila sande uko simu kule sose na popcorn, ah, na sio stiff, ngoja kiasi ni godo, mtoto nasty celeb toka burwa dibondo. Ana ana sifa za kiajabu, anadunga mini July na hana sababu, ah, ajali miaka bora form ya adabu, na shuku aligeuzi ya morio wangu Adam. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siyako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, ni mauru.
DJ Kelden, the antidote.
Check a shake chill, 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 check a shake chill.
Naya 072 ndomba ndanguya semchwape sigara na lighter tunafuliza ruabe digaga matawi ya juu na puliza zape nina dimangaza hali ya juu kuliko za madhe tuko chini kwa chini si tuko chini ya mnazi ching na chingle steams na panda na ngazi leo jumapili mbili baridi baada ya kazi na ingia keja ni kondi na shangaza shangazi na usichanganye makazi bosi anapiganga kelele jikate makazi bado anachelesha kichele
na usichelewe. Nick and Bennett. Chill a shake a chill. Check a shake a chill. Check a shake a chill. Nick and Bennett. Up on me. Would you check a shake a chill? Would you check a shake a chill? Would you check a shake a chill?
I'm the wrong guy. See my shout is a moya. Talking a loving tone, but I hope I did though. I want peace. See me eat a darling. Thanks for the loving. Mina penda ganji. Tuma kwa hii namba ni mekupigia nayo. Do yangu ya biashara si wa ringia nayo. Katela tunasele na mastingo zita trend. Rende hainanga mbwe mbeza kisele.
Nick and Bella, no chele, chele shake chele, chele shake chele, chele shake chele, Nick and Bella. Chele shake chele, chele shake chele, chele shake chele, Nick and Bella. Up on me, ut chele shake chele, ut chele shake chele, ut chele shake chele.
Kelden.
Bye bye. Achaka ende tuende nayo bus. A time back still a shine ambia ta emba. Smoke show, tuka raun, peremba emba. Sikuwa kupenda, magitha za kuhustle mendo spenda. Tulishikwa na demi yangu, chali yake akatubaila penda cheddar. Kaile jenda kshele ndo agenda. Area ka bacteria, diphtheria. Nusu panili yangu kia mim Kenyan, ni Ukraine. Panili yangu kia mim Kenyan, ni Ukraine. Nyeke mbele, nosu chele, chele shake chele, chele shake chele, chele shake chele, nyeke mbele.
DJ Kelden.
Check
kwanga bado na chukulwa madam so anguka nao itabaki meflow na vibe anguka nao koko single for now dagi mdagri sindeja patikani hadi late night saa sita ndo tani wai nikupini location alkofana na hii sukate call niko ch-
DJ Keldon
Tujushaskia Kwa da please Tujushaskia kikingia ni kuklasa Huko anga badu na chukulwa madam so Anguka nao itabaki meflow na vibe Anguka nao koko single for now Dagi mdagri sindeja patikani Adi late night saa sita ndo tani wai Nikupini location alkofana na hii Sukate call niko chomba ya G Mina juwa utakuwa mpirizo release Acha ni kushow kwanza form ya didon Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini Akiwa adi na mini Say tunasikiza Shin City tuna feel free Take a video na upost pale NGC Jina ni Can't tell good raps in Italian G Anguka now Anguka now, check it hey. Anguka now, twende down low now Stand up to your feet, mikono juu alafu click Uliza pesa alafu, one leg hey. Anguka now, one leg hey. Anguka now Anguka now hey. Anguka now Anguka now
Anguka nayo kama uko na new cut Anguka nayo kuna party na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo ati Anguka nayo ati Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo ati Ati Anguka nayo Ati Anguka nayo Na katika msupa we banjuka Cheza chini kukondezo madhuta Anguka nayo baby girl ushaitika Ndagi mdagi matisho za wadagi Zipeth I'm a darling, tambu serikali, tuni serikali, tamka asali, simdachwa ni nani, flow mshati, ki, don medunga apo dauni, chi, utekiwa poa deli mi, ti, aha, skia, deva, anguka nao, anguka nao,
Keldon,
anguka nao, anguka nao, Anguka nayo mtupa me feel relaxed Anguka nayo kama uko na new cash Anguka nayo kama unapati na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash
Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo
Anguka nayo kama uko na new cash Anguka nayo kama unapati na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo ati
Anguka nayo Anguka
na Raka, yeah Let's have that cold matter Them one Mombasa Hot cold, bad body, hot like the summer
She come DJ Keldon, the antidote
I like a lamu, yeah, you see lava When she had the melody She came and put it on me Then she told me, baby, please, just please me Don't you ever leave me Give it to you good every night and day I'm him, baby, you know I don't play Tu era on, just sitting Davide Tell me what you want, baby, it's okay Give it to you good every night and day I'm him, baby, you know I don't play Tu era on, just sitting Davide Tell me what you want, baby, it's okay
Nadai ni kudigi, usikie fiki Nadai kukupin, maze usikie divi Nadai ni kuchiu, ni kubloka Big G nadai, tu relax, tu kidishi Minji nadai ni kudigi, usikie fiki Nadai kukupin maze usikie vivi Nadai ni kuchiu ni kubloka Big G nadai tu relax tu kidishi mindi Takudigi tu vivi tiko piti Takudigi tu vivi tiko piti Takudigi tu vivi Takudigi tu vivi Takudigi tu vivi
Tuna kai ifiliti Send the location I go on kiti kiti If I catch a party I'm a no piti piti Go come go day from busy busy And she knows I'm too cheeky cheeky Now I have friends with the moves sticky sneaky Them are too freaky freaky Chef Epa, me need to get easy Sing and me junkie over Back your back up, baby, bend over If I put it in, game over Man a jiggy, man a strong like a soldier Sing and me junkie over Back your back up, baby, bend over If I put it in, game over Man a jiggy, man a strong like a soldier
Nadai ni kudigi, usikie fiti Nadai kukupin, maze usikie vivi Nadai ni kuchiu, ni kubloka Big G nadai to relax
kuti yakana hapana kuza kudim leta leta ufala pauta kula maviting neza dhani tumekona kumbetyo ni taxi nati upepo runda upepo nia hapo nasikia nisikile u stingone skubidu nako zikianza kushuka zinapandishwa juu piga piga kaleka move mkujamu kumfu ati naikuku bamba goza tena toka hapo nasikia nisikile u stingone skubidu nako zikianza kushuka zinapandishwa juu piga piga kaleka move mkujamu kumfu ati naikuku bamba goza tena toka juu hapo nasikia nisikile u alute natonesha turushe migu vile vile zimeturaru tunasikia tuko majuu steam steam skipata tunashukisha na mamoves epeka leka so tuko loaded strap na mafore naifanya leo sio tungoja gate shoke na naiki kubamba mbia selekta jo agodena kaki kubamba tupa luka so silete paza
kupi DJ Kelton
tempo nyo natepa tempo yo bamba sano kiwa ching 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 gomba kashata radasha vam daki mdaki hapo nasikia nisikile u stingone skubidu zikianza kushuka zinapandishwa juu piga piga kaleka move mkuja mkufu ati naiki kubamba gonga tena toka hapo nasikia nisikile u stingone skubidu tako zikianza kushuka zinapandishwa juu piga piga kaleka move mkuja mkufu ati naiki kubamba gonga tena toka juu ati ati dinga linga ling leka bosa na ring hapa kwinza gindani get pass nika jing nasikia hakwezi bamba bila bila 4-3 doba doba nza kipepa siyezi kosa kama hapa kaliki tuko mastim walai na tujifichi tunafanya nga ulai tumepandisia digaga tundo tufiche white juu jutuko jutuko tuko juu ya kana
DJ Kelton the antidote
wala powder kula maviding neza dhani tumepona kumbe joni taxi nati upepo runda upepo nia hapo nasikia nisikile u stingone skubidu tako zikianza kushuka zinapandishwa juu piga piga kaleka mumu kuja mkufu ati neki kufamba kwa tena toka hapo nasikia nisikile u stingone skubidu
like a boy Kelton K-Unit Entertainment.
Alafu tunachapa dimba dimba na kapen choka diva dimba na kakwela kame iva dimba tunarola dikwa dinga dimba mechi dimba dimba na kapen choka diva dimba na kakwela kame iva dimba tunarola dikwa dinga jo man of the match go ditena waga champi wote nimewakachi kito youth na mabombe Nairobi na Iran na wasupply madebe so baby girl lebu popi yo champi sezi deny jo msupameni nice walai kastana girl na kanapenda futa lazima lip gloss after choku wa shashash alafu ziki mnice and I feel kuni shuri anapenda venye miwa na gonga short on target evi kama madonga aka kapenga napenda kuzitoka na kanapenda mukuchu na kuwachocha alafu tunachapa dimba dimba na kapeng choka diva dimba na kakwela kame iva dimba tunarola dikwa dinga dimba mechi dimba dimba na kapeng choka diva dimba na kakwela kame iva dimba tunarola dikwa dinga yo attention cheki wamecatch tension top chart saina receive to my mention cheki madoba zinasetiwa kwa billboard cheki madil jo ukini cross utafuta na maribe na kukijua bana uasi bungi na mamwere Mr. Bang ukinitaka figa ibe na saitu ngezo za cost adi Eldoret walianzisha tuka chenji yo syllabus 254 bana sisi ndio maticha hizo mdomo sitabidi wame minimize kahu nitambui keep a distance ati daily tukomboka tunadigitha kipaji nikichunisha madoba yo usipopiga tenje mapema hauni pati niko kwa bukla tunakata dogo dogo alafu tunachapa dimba dimba na kapeng choka diva dimba na kakwela kame iva dimba tunarola dikwa dinga dimba mechi dimba dimba na kapeng choka diva dimba na kakwela kame iva dimba tunarola dikwa dinga jo
yo yo zibadu alaibu wa form wa form first of all niko plus 4 baby girl anadaini washendom sezi bonga fruity jumi ukuwa don sezi banja mta mindo father son
yo yo yo
DJ Keldon.
First of all, niko class 4. Baby girl, I'm not in the wash and dom. Sezi bonga fiti juu mi uku wa don. Sezi banja mta mindo father son. Izi sis unajua mindo melgun. Uki banja nani unapigwa boom. Kani happy my guy itatipa soon. Usi worry na life itatipa noon. Ni weekendi wa life zimefika moon. Na madiva wa mekrom nimepika zoom. Usi zime my guy sunajua rules. Tunakata wa life adifike noon. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Izo nini, una tick tack nini. Inyama busa mepekwa sin. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Izo nini, una tick tack nini. Inyama busa mepekwa sin.
Spendi manza meka uka haga. Manza mestunya, Napenda haga jelly, jelly jelly. Asiko na dimples. Uko single, niko single. Ndekia maiko ni kunyeshe kichinjio. Msupa chambio. Nika fresha kanairo. Kienyeji special. Manzi ni kienyeji. Na kwambia kwa TV. Anapenda kumkumbagia. Kumkumbagia. Ana tiktak alafa na nikalia.
Una tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo nini, una tiktak nini. Ine mabusa mebeba sin. Una tiktak. Una tic-tac nini. Baby una ass, una tic-tac nini. Izo nini, una tic-tac nini. Inyama busa mebeba sin.
By the way, let me tell you maina. Demo squeezy huku ke before they tell you majina. Dakika mbili nkimdishi. Usisa how, malaya haridishwi. Ati tic-tac, tic-tac. Baby uneza flip-tac, sit back. Dick mouth, mbako shikwe. Kab malineza shika, haduku we sprinkler. Piga, 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 pia mabeshte feedback. Iwe kalala makamene. Kumanisha nikapienga makanene. Make sure katalala bada ya kinem. Kauna lawama pigwa nyere.
Una tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo nini, una tiktak nini. Inyama busa mebeba sin. Una tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo nini, una tiktak nini. Inyama busa mebeba sin.
Akitipa magai, unateza bull. Doki bend, una grab, una dab good. Na napenda alipat kun. Kani life tunapenda mani fast food.
Mode. Yo ni Jumamosi, sani saa sita. Mefika ile siku ya kukubali mini chita. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku. Kama kawa ni maforms itajipa. Sema wapi kuna shika kasavera ama kuiva. Neza piga zangu timba ndo nisunde shada shida. Nikifika saki mtu anambie nitembe jaba. Niko na ubad na ugeto badu inanitatiza. Neza sema zimpaka zimpaka zi. Zi. Leo nipati sija kuja wi.
Keldon.
Kamkoba kaupiga ti. Zi. Nandi. Zi. Take it. Participate kami bado si participate. Shorts 1-2 uneza penda kujimarinate. Sabi girl na tigal pana kujivalidate. Super pana choma bet. We uko sawa. Maintain. Ivo ivo. We ivo ivo. Maintain. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. We ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ivo ivo. Usichome sana. Ivo ivo.
Ivo ivo. Usonge sana, ivo ivo. Yo position, yondo tempo, yondo. Ivo ivo. We, usi overdo. Maintain, suta nivunja mgu. Boa ni aggressive, analeta na pujo. Na naimeza kwa nivita, vyo naumiza burungu. Ibu, moshi mbili kuwe mpole. Leo tuna stone kama na manoza comrades. You get it? Kama bado chana nayo. Tuna tax team, huku naituwa gaza kayo.
Maintain, ivo ivo. We, ivo ivo. Maintain, ivo ivo. Slewe sana, ivo ivo.
Maintain.
Like the books.
How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba, venye bana liben. Nilizubali ya denda, kizubi zubi gang. Nilicheck, nika check, again and again. She's a 10, come in. Check it.
Keldon.
Like the books.
How pretty is your neighbor? Juwango Johnny Ben. Jana sabaili ni bamba. Venye banali Ben. Nilizubali again. Taki zubi zubi gang. Nilicheck nika check. Again and again. She's a 10. Kame Eva. Kasipo geuzo. Kataungua. Nika diva. Kana sumbua. Kana fanyadi mina shiva. Na sina kiwa. Mina cheza shua. Kata jipa. Suna nijua. Bang check confirm. Nisha kemba katam. Na venye choka meva. Kame kaa. Kame ni jam. Na bado si jangam. Mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Taki na kati. Taki taki. Mina taka sana. Nataki nataki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana taki nakati taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana mama tipsy fetish yangu wa gavani yani bora kona bunda ready na ni mali safi mtoto wa nyumbani short and sweet to be sexy she be my queen kana dunga dera kana taka mimi ni cheki pale kwa hip kakitak mimi kuisha kwanza kakima lipsy mika shani bakisha sai mimi na sip malika amenifikisha naona mimi ni kichizi super ni bank check confirm nisha kemba katam na venye choka mevaa kamekaa kameni jam na bado sijangama nataka ni jina ya gram na inafanya na jam bana inafanya na jam taki na kati taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana taki na kati taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana nataki nataki nataka kukujua sana
Rangwa wada na masti madi rangwa gude zimeshika na sitemi ni mapema ndoko siki teams unasema
Rangwa
wada na masti madi rangwa gude zimeshika na sitemi ni mapema Teams, unasema ingine nenda chain, nenda chain
Aluta irudi na isoze, shisha mina dai kuivuta
Alirengwa
How died boy maskini, nanginyo unalia unadai
Alirengwa
Kashi mikrom na mamzinga na mavila na kitipa majani na jinyuri
Alirengwa
So nagaivisha na mamkula mikitipa na masemu atabaki zilipuke
Alirengwa
Tuna lips, nacheza na teeth, kame piga squats kako na bunda legit The show your waist, nalinganisha na hips Junika snack, nakadembu kanadi
Fine, thank you, wini malinde Tulizali woki sneeze and the universe Blessed you, face card spot on Kamini kwa bottom, makucha ni mastikon Kibeti ni astoko na junazi washa
Rangwa,
wada na masti madi rangwa Gwede zimeshika na sitemi ni mapema Ndoku siki teams unasema Engine nenda chain very fast adi
rangwa
Wada na masti madi rangwa Gwede zimeshika na sitemi ni mapema Kusiki teams unasema ingine nenda chain nenda chain
Aluta irudi na isoze shisha mina dai kuivuta
Alirengwa
How died boy maskini nanginyo unalia unadai
Alirengwa
Kashi mikrom na mamzinga na mavila na kitipa majani na jinyuri
Alirengwa
So nagaivisha na mamkula mikitipa na unasemu atabaki zilipuke
Alirengwa
Rengwa ndo mi realize siko kwangu nilichotwa na dema na kama na guwaru cheki amenichai Kudando, mbona siku cheki hizo braids gala papo Rengwa miuraosha, rengwa nakausha Rengwa mina zamisha, lazima mashamsham Emoji za maji zina Sijamshika asha Na fadha kibonga Kana zozadi rengwa
Rengwa Wada na masti madi rengwa Gwede zimeshika na sitemi ni mapema Ndoku siki teams unasema Engine nenda chain very fast adi
rengwa
Wada na masti madi rengwa Gwede zimeshika na sitemi ni mapema Ndoku siki teams unasema Engine nenda chain
Aluta irudi na isoze Shisha mina dai kuivuta
Alirengwa
How died boy maskini Nanginyo unalia unadai
Alirengwa
Kashi mikrom na mamzinga na mavila na kitu Kipa majani na jinyuri
Alirengwa
So nagaivisha na mamkula mikitipa Na nasemu atabaki zilipuke
Alirengwa
Izi vitu tunadum si record Kwa nini tunaeza trend tena
Alirengwa
Sina warena niko indoors wa renta Tafteni mishale tutaba ingine
Alirengwa
Hauna form unatengwa mapema Sikuni leo kitu yote kuchini ya tenga Hapo unazima unazimia kwa meza Hini azimi uliza maina watenga Bado mina repka warengwa koja kwa ishi wana matauju vile kuenda Kiona mina kesha nimejengwa nimejipanga na matulza hadi kesho
Rengwa
Vilo mejibeba ndo tabebwa. Kawe ni mjanjo na jo vilo tajitenga.
Rengwa, wada na mastima di rengwa. Gyothi zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki team sunasema. Engine nenda chain very fast di rengwa. Wada na mastima di rengwa. Gyothi zimeshika na sitemi ni mapema.
Aluta irudi na izonze. Shisha mina dai kuivuta.
Dance kishika unazungusha. Right up and left unazungushia. Ni dance ya ma
Keldin.
Dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ni dance ya majuu. Ni dance ya majuu. Ati dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ni dance ya majuu, ni dance ya majuu. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msopa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form tu na kill. Nini doba safi na nigenge imeti. Babingine real kishika mic mimzi. Kolabo siyo free tukipop wana breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta Snapchat talika makaitisha. Juu kuna time nilidating sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiyo mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali, Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real surese kuchanganyisha. Napigia Shakilo ati dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu.
Nasaka formula, nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Akiwa lai nilijipatanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fiva. Nichilke jani nikijimada na fifa. Weskuma mimi minta chaza na mafiga. Kaime kunai songeza volume kwenye speaker. Magi magi na niko bukla. Na cheki tumabunda anda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mini kuredi ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikitubamba.
Ati dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya
majuu. Like a boss.
Wachana na minda kufanya madharau. Wachana na minda kufanya feel how. Wachana na minda logo yangu ni matao. Wachana na mi, wachana na mi. Wachana na mi nda kufanya madharau. Wachana na mi nda kufanya feel how. Wachana na mi logo yangu ni matao. Wachana na mi, wachana na mi.
Design natokea ungedha nini karau. Mabuda wa metens nikikuja side zao. Na upeng kwa events rangi yake ni ya town. Jump show, jump show. Is how basi achana na mi kuna venue na nibo. Maguna kini cheki wanaona tumado. Siyezi kula nare kwanza nikitoka show. Juna joni kuma turet kaju ya soso.
Wachana na mi nda kufanya madharau. Wachana na mi nda kufanya feel how. Wachana na mi logo yangu ni matao. Wachana na mi, wachana na mi. Wachana na mi nda kufanya madharau. Wachana na mi nda kufanya feel how. Wachana na mi logo yangu ni matao. Wachana na mi, wachana na mi. Sini flow gani leo buda natumia. Hapa kwezi beats freestyle naumia. I'm the only one nilisha pandisha gear. Nilisha pandisha bayi na mamoro kama maya. Nikianza hii shit minajua na wamada. Saina wabeba ki design undercover. Sare babe stars ni manaki kama kawa. Amo pige quarters mandula za kipapa. Wezi digi fiti nikipita kwezi streets. Badu nezeno na fit nikichanganyisha bills. Niliwacha wani diss ndo at least apate gigs. Niliwacha wakibonga kuwa seti mali clean. Madenge wao wote kuwa toka tuki switch. Na tunenda alfa kiri juni rambo ana mix. Chezi pandisi ya blinking shit na tagzine. Pandisi ya blinking shit na tagzine. Wachana na mi nda kufanya madharau. Wachana na mi nda kufanya feel how. Wachana na mi logo yangu ni matao. Wachana na mi, wachana na mi. Wachana na mi nda kufanya madharau. Wachana na mi nda kufanya feel how. Wachana na mi logo yangu ni matao. Wachana na mi, wachana na mi.
Nauliza nani mwenye ploti. Juku na kwela mwenye kwa pani menoki. Mino sijali buda mina mwaga noti. Ni kitu flani mula mwana semanga ni konki. Cheki buda ni kozon. Ata sika isana deka chache albi. Wanakaza na duri vijana wakule bon. Kuna vene manzi yake anasema mina mtanon. Atasika isana so chekiwe. Achana na miuli nifanya madharau. Ulidhani sitafika saima doba ni kibau. Nimeshika east west na nacheza mbaka kwao. Saivi jana wame tense na kwa mfuko ni madhau so.
Wachana na mi nda kufanya madharau. Wachana na mimi na kufanya feel how. Ai wachana na mimi na kufanya feel how. Wachana na mimi. Wachana na mimi.
Wanna keep with this big bang.
Keldin.
Like a boss. Wanani sema tina penda denda. We kuenda na penda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema tina penda denda. We kuenda na penda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha.
Napenda girls hawapo ni wasafi but I done
nimejipin kwela mbichi binti msupu yote kaga na mazigi kwangu siku na karoli ya madaba tunaseti mawada alafu na kapim tukiwa mavitu
siwezi kupa joku tema baby girl ukinipea the pongi najua kuna gushulita kage the mboge so songi ku round taku round solo konki hiyo the pumpu lazima nita isosi
isi bado wala etu wa form
ay alo kuni tena sapa
DJ Keldin.
Wanani sema tina penda denda. We kuenda na penda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema tina penda denda. We kuenda na penda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha. Pum 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 pum.
So kama chipsi mine napenda denda na for the denda mina mine za renga. Kwa toja ni mechipi ni bini seska. Niko na mujidele ni za kufanya kilema.
Nite sultan na ukam na Hadija. Hadija my girl amevisha kupingisha. Na kwela juna songa ya vaso rubisha. Na msho hey girl unaweza nita mister.
Mister ki mister ki mchezo kuingiza. Panimdagi nimdagi mchezo kuingiza. The girl ana setting kipo ni katuko wengi. Hapa one man itasumbua misiko reshi. Mishila on nikimedi niko juu ya mapenti mkadei. Limuchil na mangu na keki keki. Mashumpo na migwaya wanadhani mini vedi. Mishika wote once na wa
Keldin.
Wanani sema tina penda denda. We kuenda na penda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema tina penda denda. We kuenda na penda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha. Pum 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 pum.
Like a boss.
Let's ignite the floor. We want more and more. Let me show you how we party in the 254.
Usana like a boss. Unajua ni kubaya. Umewaka na tuko na filani.
Finiko on kila mali mina tesa. Wanashinda hawa mina metameta.
Niki turn up but you know weza. Tawakipeti na jonte titema.
Oh oh here we go. Up and down is here you know. It's a party everywhere we go. Chimame let your worries go.
Patikani. Niko kwa jani, ninachonga majani. Na kama uwezi dansi, itabidi ndeke jani. Nipe motisha, nuku nifisa. Nisa sita, una sita sita. Mkilalisha, mita wakilisha. Ndawashikanisha, adinda ni ya kanini. Ini critical, misi criminal. Come to ndi hivi tuwe physical. Hapa mashida ni mini. Walgari tuko nazo mingi, ata pesa indi.
Oh, oh, here we go. Avantar is here, you know. It's a party everywhere.
Abanton to the world, jina ni Biggie Saijo wanatungam. Eh, ni asapero asapa, tuko
na Mr. T na felana hii ni mbaya. So come hivi ni kuchezeshe mabanga. Madoba zangu noma na juwa zita kubamba. Iki kubamba neza nita Mr. Banga. Juvile na zileta manzejo nimezipanga. Already ini hit na bado si just beat. Najua itawa hit maheta na masnitch. Kukumada beat daily huwa galit. Tutu my beat na uchill on it.
Oh oh here we go. Avant on is here.
Jota sijali kakesho mini komboka. Nipike vida na machaji kuomoka. Kaleka dance miondoko towa topa. Leo
DJ Kelden the antidote. Jota
sijali kakesho mini komboka. Nipike vida na machaji kuomoka. Kaleka dance miondoko towa topa. Kaleka dance miondoko towa topa. Kaleka dance miondoko towa topa.
Nimelipwa ganji, nimefunga wera. Mina medi niko juu ya kivela. Taka kuzidoka na ayela. Machaji wamekuja na makwela. Leo gwedha inashika ndani ya keja. Kisha tuende gunda izidi kutubeba. Excuse me, who are you? Na koka dress umeva see through. Una ni nice, na koka dance. Bila unacheka nikani kona chance. Asiesikia la mkuu, tunamvunja mguu. Na kileta ujinga, tunavunja miguu.
Leo minataka kuzidoka. Jota sijali kakesho mini komboka. Nipike vida na machaji kuomoka. Kaleka dance, miondoko towa topa. Leo minataka kuzidoka. Jota sijali kakesho mini komboka. Nipike vida na machaji kuomoka. Kaleka dance, miondoko towa topa. Kaleka dance, miondoko towa topa. Kaleka dance, miondoko towa topa. Leo minataka kuzidoka. Wenipe dance, miondoko towa topa.
Jilo ni kuzidoka, kando yake madonga. Na set ni kisonga, na wacha wakibonga. Kuruka, kudunda, na tuanze kubanjuka. Kudunga, medunga, na pendanga kuvunja. Wanasikia kushikisha vile tunajienjoy. Mara kwanza tukibonga, alika na convoy. Abuda wake wate wanaponga na mado. Wanapeleka decos, kumbe mekalia posh. Tudema kuna do, atakwanya kuwa toy. Ukithani ako job, kuma mienda kula form. Jana dance floor, alizitoka mbaka four. Na mbele ya mabro, unasema wende boss.
Leo, minataka kuzidoka. Jota sijali kakesho mini komboka. Nipike vida na machaji kuomoka. Kaleka dance miondoko towa topa. Leo minataka kuzidoka. Jota sijali kakesho mini komboka. Nipike vida na machaji kuomoka. Kaleka dance miondoko towa topa. Kaleka dance miondoko towa topa. Kaleka dance miondoko towa topa. Leo minataka kuzidoka. Wenipe dance miondoko towa topa.
K-Unit Entertainment.
Kama bamba kwa klabu wanazidoka. Kuna venya lini bamba lini tabesti. Siku pata hata namba. Jukuna venya lini mata. Never before siku dani naza blanda. Kisasa ni ma memory mina zipata. Nikifunga macho mina chekizo mabaja. Izi ni gani nilida ni mimu nyama. Basi cheza na mi najo uko idha. Leza kudiki fiti nanda cheza na getha. Aga mebeba bigi na mamoja mezuba. Nataka kuzidoka si unajua kuna kuka. Leo minataka kuzidoka. Jota sijali kakesho mini komboka. Nipike vida na machaji kukumuka. Kaleka dance miondoko towa topa.
Na nikonde na buka nikimedi na mashasha. Jaribu jinga ni mabare utapata. Viatu tumipiga ni maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono kaunaona uko tipsy. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuja basi tuende hivi. Jalala siku tano naona kama ni tachizi. Hata nikikosa leo ndakupata. Kama kuna ngori itakuwa disaster. Siku mingi jo baby nimekudata. Wacha sita sita baby come hapa. Kama unani feel. Wachana na mi. I'm honestly just a humble rapper.
Na hukuwa na T. Maina ni nabi. Nili wa show ingoma itawangwata. Nikonde na buka nikimeni na mashasha. Jaribu jinga ni mabare utapata. Viatu tumipiga ni maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono kaunaona uko tipsy. Rusha mikono kama maisha iko fifi. Rusha mikono kuja basi tuende hivi. Jalala siku tano naona kama ni tatizi.
Kelden
Empress ama honey. Weni safari kumche venye upatikani. Na macho ya kunzuri unafanya na tamani. Rafiki zangu wanashindwa radaga.
gani si nipate karensa zingine vila rosa na kile unapoenda utafatwa na masoja kichwa inauma basi meza sona moja na penye unanitasa kini bado nitangoja
nimefunga dedi manze hunitaki na kama ni makosa basi wa utanishtaki ningetaka tuende shanzu audiani na unataka light skin kwani mini mlami
na niko ndani ya buka ndiki mini na mashasha jaribu jingani mabare utapata vya tutumipiga ni maklaksa kwa bata warembo wote wananukia kwa kwa baba si rusha mikono kwa unaona uko tipsy rusha mikono kama maisha iko fiti rusha mikono kuja basi twende hivi jalala siku tano naona kama nitachizi
yo yo hizi bado alaitu wa form 5
feina stana like a boss
antaka this antaka that unasikia huku bigala nataka tutu kaf anapenda muku chu anapenda cash na anapenda jubu seti kabutu anzeku antaka this
Yo,
K-Unit Entertainment DJ Keldin
like a boss
antaka this antaka that unasikia huku bigala nataka tutu kaf anapenda muku chu anapenda cash na anapenda jubu seti kabutu anzeku antaka this antaka that unasikia huku bigala nataka tutu kaf anapenda muku chu anapenda cash na anapenda jubu seti kabla tuanze kusmash
atika napenda muku chu sema cash muku chu na mashash kanapenda muku chu na mabash akiona muku chu ana blush kanapenda muku chu sema cash muku chu na mashash kanapenda muku chu na mabash akiona muku chu ana blush
leo ni weekend na gala mekama na denim set na denim kaf tuko era za mababi wala zime nice wapo ni waseti na wote wamevaa your body body fine your body body good unafanya niwe brand everywhere in the hood ninapenda ukiwa ninapenda ziki move your body
hello good tena leo niko busy wapo ni wawili mmoja ni stud mwingine amedunga mini na ni masauce wamejipin fiti hapa ni trio sam tukisipuma heni ni jizi tu nimekosanisha makapo yo funga mpoa wako ukinicheki buda acha kufambo ukujo kuna njeve kana dai kukado
antaka this antaka that unasikia huku bigala nataka tutu kaf anapenda muku chu anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku antaka this antaka that unasikia huku bigala nataka tutu kaf anapenda muku chu anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash
atika napenda muku chu sema cash muku chu na mashash kanapenda muku chu na mabash akiona muku chu ana blush kanapenda muku chu sema cash muku chu na mashash kanapenda muku chu na mabash akiona muku chu ana blush
anapenda muku chu anapenda cash kama rada si ya pesa baby girl uze mkache uweze mkosa book la weekend na her girls wakiteka choma buda masponya wako na guap awezi panda mache ni uba kama unadai ya kam na unasikia natoka wapi anatoka Kiliman kape Koni mada na mapost pale gram na unasikia nataka nini anataka titu kafa na
DJ Keldin the antidote anatoka wapi anatoka
Kiliman DJ Keldin
antaka this antaka that unasikia huku bigala anataka titu kafa anapenda muku chu anapenda cash na anapenda jobu seti kabla tu anza kusmash
anapenda muku chu sema cash
skeza mage mage skeza mage mage skeza
Keldin
nakauna rada basi sayo menino nakauna kopi basi sayo menino nakaukujua basi sayo menino umeni 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 umenino nakauna rada basi sayo menino nakauna kopi basi sayo menino nakaukujua basi sayo menino umeni 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 umenino
where you at nigga niko na form now you know then I'm a jipin mandom sign kona do this ladies wanna go ju before walikuwa wanasema na wabo never before ni ma calls imeja call logs inbox na request zote ni watoto ni mekupin ukikuja kuja na watoto ni mekupin ukikuja skujo kiwa solo
niko kwa kenja ni kihang na mabadis and bandits buda tubagu yati ya nani ndio nani na kama dube neza feel niko lucky mob tezi nazo uliza hadi chaki I just stay to the facts kwa irap nita honga na bado namli analia ni kihonga kando yangu anajua mimi ndio donga alisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo
na you know
hakuna rade manze formation ibo na you know I really love you atakani na ignore na you na you na you na you
Now you know.
Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umenino. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umenino. Na utafika mazako zimeshika. Juksemo kweli huku ndana unachatisha. Bogi ni mbaya watu fight na wakilisha. Tina misbehave yani lona choma picha cheki. Call police ngori kubwa manjake ko missing. Totally nacheza chini jua likuwa na mimi. Keja na leki nitanga na nitanga meeting. Careful inatoka mbio kulikuota mwizi. Hakuna kucheza chini because you all know. Mokorona chachisha na choma photo. Na mini kukwa stu na deal na hiyo flow. Niko na motive so now you all know.
Niko na balls nigga. Ganji na ziches buda ni tetom nigga. Kwenye rap manze sisi ndio ma top figures. Cheke nyuma convert this is how we roll nigga. Sisi ndio ma don nigga. Nimekuja na mabadis walami. Zimeshika sana na pigia wazazi. Niko locked manze nisha kuwa mnati. Weni mwere unashinda na mabati.
Nakauna rada basi sayo menino.
Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umenino. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino.
Doku donjo, doku dunda. Ikedi nani bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Tok moja nimeshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda. Ikedi nani bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Tok moja nimeshanza kunirunda. Dania chain kashingo. Nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja. Doku donjo, doku dunda. Nikichuna kandovu ni wabini likasunda. Nimekula fiti. Nimedimbuka nchakula kikitu. Zimeripuka nikabole ya tennis. Ndo vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda. Single sikai tena na tresuda. Kule nina nikokona akona mbuda. Alutande na donjo kudunda. Nyongiwe dims taki kuchomeka kucha.
Yo, goda, goda tena. Strictly makwela no other tender. Goda, goda tena. Petit ndo inaweza but big ndio na penda selector. Nini zona cheza, komishi ndo na mboka, wese matwekia Lexa, one lege, twende, nusha mkono, mbele, gat ni a, lele na kwanga fiat, sele aluta ina, donjo ka wet fine roiko, rainfalls akizing, na zimetoka kia maiko, chingri, kwe the big baba kwa disco, nino sapere kangat, na woto ni kwa shiko, shiko wa nax, shiko wa kiambu, shiko wa juja, shiko wa embu, ha, kuna shiko misi juu ye udu, nya, pitafanya rura show na kuja very soon.
Doku donjo, doku dunda, ikedi na ni bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Tok moja nimeshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda. Wikendi na nibambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Tok moja nimeshanza kunirunda.
Doku donjo, kudunda na pori full of bunda. Kwela kona bunda, shana itajati sugar. Shumpal, chunga kwenye baitu na rusha. Thudha, miwa gana bite nana. Leo natoka nikiwa tipsy. Pori na baki zero, anasema ni risky. Venye mini ko single, simple. Mina wateka na sina dimples ego. Iko juju buda bunda iko. Hati cup after cup, ongeza lika madam. Nasikia zangu zimekatch. Shika glass, piga flash after bash. Nikika mina kamtuku nyama. Idea girls, Mr. Man. Tipsy ya melanda, titipsy ya melanda.
Doku donjo, doku dunda. Ikedi na nibambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Tok moja nimeshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda. Ikedi na nibambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Tok moja nimeshanza kunirunda.
Masaza reggae ndo tunaingia dunda. Tuko jaba tumedunga kombato na vunja. Style tuna dance ni deadly deadly. Nizo masimu na vibeti zimetuleta dunda. Doku donjo dunda. Nimetoka kufundisha gashagwa kudunga. Nimekam na ubaya. Doku donjo kudunda kio manyala mbiyo mbaya. Nikubaya kitu ni tamu na ina donjo. Chakula kuiba ni tamu ikikuliwa kwa lojo. Doku donjo donjo doku dunda. Naingia niki dance na tumboka ya kabuda.
Kona rambo na ndiambo, substance over hype. Master,
wanauliza niko wapi niko rurasho. Ini kanairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa round imi na kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Yeti best rapper Kenya ni Calligraph Jones. Saze nyukto pizo ko roundi uko New York. Niko insecure ile design ya Saudi Sol. Mademu wame pararaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya laugh ball. Roll model wangu manze sini breed a law. Nikidai tumbler new press major Joe tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun bado zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Kele
kelele za mkun bado zipasui cho. Eti tulienda wapi si tuko jibaga jack. Tulienda wapi si tuko jibaga jack. Ai, jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jack. Hey, jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Hey, jibaga jack. Jibag na jag, watauliza tuko wapi si tuko jibaga jag.
Mulango kubwa kuna rumo kichoma pone ya zima man. Dawa ya mwezi niteke ndo ponyo na migo. Jaktiza movie toka mbioto ne kivumbi. Tukifuate yo kivuli mtu anavunja vifuli. By the way sufuata dingo kama mbuzi gang. Furthermore pono chomwe na mwaruba ini bang bang. Tuki wakisha kwa toja kuna black shang. Takutachisha istoru na lipisha mitiani kwenange waja. Fise tulikulanga chuo kwa toilet wa money rock faster. Kelele naifanya na vipengele na madabika ni mende naenda kukisleo kame.
Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jack. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jack.
Kelden. Aha aha, dawa malo, dawa buga, dawa fogo dani mbato. Aha, alo.
DJ Kelden, the antidote.
Ni winyamalwa, icha hukurire, ni wahamera cha mungo kone. Jibaga jadi mefika Kakamega, handi handi, ati fwane, waingo, representing ati Muluya Wabusia.
Jibaga jadi, jibag na jag, jibaga jadi, jibag na jag. Jibaga jadi, jibag na jag, watauliza tuko wapi si tuko jibaga jadi. Jibaga jadi.
Watu wawili wameonana uchiacha. Nanipea boost tunaanza new chapter. Tusharudiana ini capture recapture. Ukimtumia fraud tunabai kisha tarudiana. Tumerogana alikulia baba nikakula mori yake lakini tumerudiana. Tumerogana nilimkulia baba akula dadangu lakini mtuwa mi, nimerudi ya msani. Tuliachana wiki mbili, nisha misio nini. Ai, wewe na mimi ni kama mtu na bibi. Na wewe na bidi, tu nirudi mana, dimesha didi.
Cheki mtuwa mi, ulikuwa sira kwa nini. Kuna vile ukijamu, ni pandisha dhidi. Hii ni yako, ni yako, ni yako peke. Kuna vile iliguza, but sayi melege.
Likuwa na kushuku sana, utatafuta mtu wa kupitisha masiku sayi ona. Ata nilikuja na makutu, kumbu kumbu za magusu. Sija koma na bado sijaipona.
Wali ni die, die, sezi lie. Memory are you, juu ya hand. Jam kamoja kakasikia good. Maji haya kuzoleka juu ya kukufikiria. Ukinonja shata moja na ziraya.
Tumerudiana, tumerogana, alikulia baba nikakula mori yake lakini tumerudiana, tumerogana, nilimkulia baba akula dadangu lakini usiweke mavudu za udu. Hapo du, jumali umenifikisha muta nivunja mgu. Na niko na mushene, ya tene, murio wako munene. Yali nitumia picha ya maku.
Mamorio ni manyoks, kozadi, shiroli fosa. Nikalie kwa usoki wani
Kelden.
Kwanza lini, show, mpesa pochi. Ndo biashara una, zozo siku nje.
Kama kulala, wako. Na changu mini chako, atahimali. Wokitaka, neze wacha utakapo. Sema wapi, hapo, italetwa na paso. Usijali, chombo chako, neza kitolea jasho.
Ai, kiuka pass. Tulia ni kwenye shema single shop. Ukiumia neza punguza gas. Nina anse ya chuma inoshanga makutu rust.
Watu wawili wameona na uchi acha. Nanipea boost tunaanza new chapter. Tusharudiana ini capture recapture. Ukimtumia fair tunabai.
Sina tani kuju. Sini kuju.
Fakta tunajua kujigas. Fakta nana drive na rivas.
Sini kuju.
K-Unit Entertainment.
I'm on the highway. I'm on the highway. I'm on the highway. I'm on the highway. Bless Sunday, fuck Monday.
Kitty Tuesday, Sipendi Wednesday, Dusty Thursday, Friday, Nicklanday, Saturday, Poco Highway, it's a boys' night out. We out and about, to go loaded, no doubt. Now my pen come at 10, how was it for the drought? Take a narrow, come a Kingston, pass a pass a pass a pass a Kenya, get a less, take a minimum. Fresh in my head, the best I had. Pleasure, tell me wife, tell Lonica, the cash, I agree, because I'm a damn, I'm a lose. Gonna when you wanna jump, I'm a kid, I'm a booze. Gonna when you wanna judge, but in life, truly choose. I'm a damn, I'm a little bit of the pain they do.
Man, kila mali na tembea wana shukuran, eh? And kept hair like Bojo Bandhan. Mama used to say that I look like a juju man, eh? Na nkitokea wana chuchuma, eh? Uyo ni nani hawajui man. Sombona karafu nionea kunivuruga, kunichomea jundai yangu inanukangwa. Na toa kilau, washa man. Ninachoma kabob malis, busted son. Don't judge me, watch a man. Kama uradi mekubali sema mashallah. Kijano naweka jam na gari alone. Window umeshumisha down na piki ya horn. Bay ya kateko hayo na dani ya gold. Benz lobo teo taki ya re wako on wako.
Siko juu.
Fucked up, tunajuro kujigas. Fast car na ma drive na rivas.
Siko juu.
Master niko set trailer. Chaza na
mungu. Mwaka ulianza na pressure mingi sana insta. Daily na skakesi mtu wame nichinji ya sister. Mamista waliamui mwaka tutafika easter. Saini kitwa form siku siruti za thika. Spini dunge mini ya majins kama nyinya. Mani funge tu kilemba nionekane mtu wa dini. Nogo paneza kutwa popote hata kijijini. Nomba tu nitakapo mini guse na idini. Maidia mwenzako ninafia. Mwaka ujafika nusu na hofu wa shantia. Daily nkiwasha data pumzi na nikatikia. Juna shuka nkiona vitu mitandao inanambia. Mara this happened here when flani went there. Vitu zingine sad. Wezi post kaumbea, we can never undo what's been done this year. Tuko teke teke ka somebody slow that gear. Kenya si hami nilo misi tafakari. Nomba nitume habari kwa mtu walieko mbali. Hali si hali meletwa na pepo flani. Ukifika ndani kwa ndani kila kitu kuva. Welcome, come one saga za madam. Huko kuna waheshu fanya TikTok dam. Nyam, sijui kama we una ningam. Fiko skize magenge pigwa memstam.
Yeah, nimekungam, wasupo wengi wana act dam. Sam, wana banja kwa nikoa na kufam. Mara men can lie, mara men can die. Na madam, simta unamtoi na nisan.
Okay, nita Westwood, Kentwood, come for the fresh. Should you fi kama pema nipate kiti with the best you. Never come alone na kuja na kina get should bet you. And I hope nobody yeah sent you.
Ni January na najua kuna njaba. Usikue fala ti utapele kwa fana chali. Inafika point ujali. After some time tunasikia habari ajali.
DJ Kelden, the antidote.
Like a boxing minute to the bus to a medula. Na kanifom bila demi mister kuja. Niko kikat fake it just an ista sugar. Hapa ni panda sugar. Musiki tambaruka. Zimirin to me basta wa medula. Na kanifom bila demi mister kuja. Niko kikat fake it just an ista sugar. Hapa ni panda sugar. Musiki tambaruka.
Kiona jegi bila haga ni improper. Kuna siku manze utapata ni kusopa. Nipate alfakiri ni kidungi ya matopa. Jinpiga mboka, foyo kutoka. Rap, rambo ndio kanambo. Wanauliza rada tuli achana kitambo. Nishapata mungine manze sisi ufanya mambo. Kianza kunitisha basi bado mapambano. Kidole ni chakati na wapiga kama bano. Toyota sigari lakini labda kiprado. Miradi tumepata haya basangu kanayo. Tap kama nyako, tap kani yako.
Kelden
Zimiret to me basta wa medula. Na kanifom bila demi mister kuja. Niko kikat fegi just an ista sugar. Hapa ni panda sugar. Msiki tambaruka. Na zimiret to me basta wa medula. Na kanifom bila demi mister kuja. Niko kikat fegi just an ista sugar. Hapa ni panda sugar. Msiki tambaruka. Miyo ndoko tuki
ukisonga basi rudia selekta zungusha induka dandia na tempa na kama imeshika unaweza rudia tena tu mix nyake tempa na grinder ya mavel
tumewasha zile flani za mchana naona amelewa ndo yo hapo anastaga wanisha wasomanisha na wapeleka na rada jumapili na mabani ya wawezi kukufuata baby doll
baby baby doll siku tarikol nile siku tunawasha choma ndom skia siku zina bomb ini siku ya mafom siku niko home na tupata na mapata
na mapata
baby doll baby recall nile siku tunawasha choma ndom siku zina bomb ini siku ya mafom siku niko home na tupata na mapata
simirie tumebasta wa medula na kanifom bila game mimi stakuja liko kitani
like I'm a Keldin
digitally going digital mziki gani wa cardinal mali safi kaka nyumbani barabarani utakosa jali tumetoka mbali tunaenda mbali tumepata ganji tumekosa mani tumechochana tumekosana tumechomana kimojoana sauti sauti tuo mchaji sauti sauti siku zangu chaji hungry hungry manchi manchi hanki panki chiki 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 chiki
Tuko wote, tukate wabli Najisia kitu kauna ukati Wanatuza skin on ya sema watu dai Imra, lazime jipe na ivai Baluku nao tuko lembe watu wai Na take a deal, kata nishike kirai Acheni kudus, simrise kukrize Na take a deal, kata nishike kirai Nimso anjing, ndoma nalikutema Ulinyoa ikabaki umejibuna Unanimalis, ukidunga dera Usichoke na mzigo umebeba
Sauti sauti, tuwa mchaji Sauti sauti, siku zombo chaji Hungry hungry, manchi manchis Hunky punky, chiki 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 Sauti sauti, tukate maji Sauti sauti, dikutezo chaji Hungry hungry, manchi manchis Hunky punky, chiki 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 chiki
I sent some money, I called her phone was off, na haku confirm Kade ya confirm, na haku confirm Kade ya confirm, kumbe siyo farm
Watch
Kateze na rika yako Ule unadhaningi ni wakwako Bado nakula na bete yako Sele amebita mehumble Ndiyo anataka kue wako No, mbona marinette Anajua stamteka Mbona kunye cake Anajua nkombesha Mbona kate call na unicall call tena Ukuni call once Sini call tena Habari zenyu Habari zenyu Habari zenyu Habari zenyu tena Habari zenyu Habari zenyu Habari zenyu tena
Sauti sauti Chaji, sauti sauti, siku zombo chaji Hungry hungry, manchi manchis Hunky punky, chiki 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 Sauti sauti, tukate maji Sauti sauti, dikutezo chaji Hungry hungry, manchi manchis Hunky punky, chiki 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 chiki
DJ Keldin, the antidote
Operation has been completed